get love, peace and unity.
Skiza, one nation under God. Instead of celebration, ni blood in a flow. Polisi na sisi, eti wamepewa order. Piga risasi, Mungu tusaidie sisi. Wenye nyuko ndani ya blanketi na your family. Mina ma family tumedunga kambi, kupishana na wenye vitambi. Woga na joto, kila mahali moto. Nduru za wamama na watoto, ndio manake kuzung. In my nation, but a poor position in my nation. Walk fanya my youth kukosa rave, kujaza mashamba grave. My bishop instead ya kutuombea, wana marungu, machete kwa kiuno. Bullet nega, faku mwaga kama El Nino. Nijua papa wala watu, mimi nyonge ni daga. Nalilia business, we rapping na mada. Wipata ni so harder, in heart ni so easy na kuvuka border. Usikwe tribalism, kutaka kumake other sin. Una fight ya justice in your country, but your little mentality. Kuzum, na rap reality, nilipate tu love, peace and unity.
Nalia.
Na kushindwa sio lazima kuwe bingwa. Kufanya mimi nyonge kupigwa, tusitumie ujinga kumalizana. Jue ugomvi, nchi kuja machozi. Huzuni, mwanyinchi ni kama niko ndani ya zizi. Kugoja kuchinjwa, na ninajivunia. Subiri itapatikana, baada ya kuvumilia sana. Hamna wakati hata sekunde, ni sasa simama. Nalilia nipate hug na kiss dunia nzima kulilia pia.